Pando killed the beat.
Yini yona leyo maniac, maniac, yini yona leyo nto leyo? Mfana usesemncane isiphukuphuku.
Oh yeah. Mina ngizanga amasinjwe nayo. Sam. Yeah.
Lead all the new school, stepping in since the crown's for the taking. This is state of the nation. Free smoke, bonke bazo, kala pansi like a party in a basement. Deep in the operation. Game needs a facelift, God level activated, I'm gifted. Niggas lying through their teeth, nyaki gym about to open up a big gap. You niggas more like big claws, like every time you rap, you make me laugh. Turn big Zulu to a Big Mac, I'm about to have me a feast. I'm a Togo Judas, irasteli zinyameni. You need to get out your feelings. Taste of your own medicine. You wanna end my career? Awikho shiwu uJesus. Bizu ngitshela ngama contracts ongawazi isikola usiqedanga. Kodwa mfethu, come on. Fakela amehlo Leroy. Everybody wanna sit back and say hip hop dead. I'm upset. New kid on the block doing backflips. Yours like buyu Jesu. Ngidla impeso bese ngibhala ivesi. I'm going harder and harder. Everything I say cut deep. I should work at Legends Barber. Ngicabe igimmick, shunwe nkaba ungazosithusa lana uyiphushela i-image. Shaya ikhanda kusala inkwethu phansi, thatha umhlala phansi. Ngimhlonipha njani uJoshua Doe, ngibiza nge-finish. You gotta pay your artists. Gabi Records is a sweatshop. Umduduzo senkingeni, what a shame, udansele isiginci sakho. Akakwazi nokushaya ingoma khululeka, umpintshise ivesi lakho. Themba ukuthi uzosigwajisa, khohlwa-ke lana ushaye phansi. Ukuthatha i-rap umasikala, ukuthathisa ama-passenger. Short left sokushiya la, isiphelile i-joy ride. Fonela uQuest ubasi wakho umbuzo, what happened to rap life. Mina ngikwazi usafufusa, isikila ukaze waba naso. Kahle kahle u-DJ, udla ngey'ngoma zabantu. Why susu uzoyimela manje ushawa ngey'nduku zabo. Isikolo wasibalekela ubona ibhaliwe iy'nsuku zakho. Saze savelela usesirambo, inkaba iphenduka inkabekazi. Yeah.
Uzaphuma lapha ehlathini laphayana. Phuma lapha ehlathini athole thina inkaba isimile la ngaphandle. Senza lokho esikwenzayo. Uyoqoqwa ubani?
Ubani osehlathini mina now? Njengoba ufana no King Kong. Hating on me on my Instagram live. God inkabi yayizond. Kuza lo mfana kuthiwa uXolo. Usabhayizis with TV. Yabonakala usanda kuphuma emakhaya. Ungamshayi kuma split sheets. Like LA beats. Nemali nigga remix. Phetha ama receipts.
Imali ngangu 3 minutes.
Uthi ngisayine idili endlali. Artist yakhe ihlala emkhukhwini. And angeke uzumphushe. Umsondeza duze just to write hooks. Yeah. Angisisi snipe kushayele duze njengepenalti. Isikhathi sokoqa konke ngokwami. Thatha impesheni uhlale phansi. Mkhulu nalo mfana wakho uthepha kakhulu. Umtshele ngidinga amabeats ayi-2 kusasa. Ngiphinde ngilihlinze futhi. Ngizophumelela ngenkani. Yeah, yeah. Lots me nzongena uthanda ungathandi. Yeah. I turn your crew into a rap. Fuck up the game and father a baby boy. The new boy doing things. Zoba overtake akulandele i-convoy.
Angilwi nenziswa, ngizwe nje kuthiwa i-hip hop ifile ube kuthiwa ayikho into embi abafundi abahlonipha ngomsebenzi asewenzile.
Uyawabona uCinderella, abanye bayibiza ngey'gebengu, bagqoka amapitiyoti emavidweni, abanye bakhuluma amasimba, jike bexolise.